sabato wiki jambo jimana teraniro jizaja vijishwa unutira jose uriro nishima uriro nishima Jizaja jijishwa undutira jose Ioname jeibju ujingo Monu ujo nihada Nitorani niziri tunganye Nibjo binezeza Nishima shima, uriro iyo, nishima shima, tera niro, jizaja vijishwa, undutira jose. Aho niho, Yesu ya noreye, Ugo nibwo namwitoraniye ni uriro ryiza uriro iyo nishima shima uriro iyo nishima shima teraniro kizajya bigishwa Undutira Jose, undutira Jose.